facteurs de risque qui provoquent
sababu ji ngadoji nyawuji bernde ana kewi le majje de mbay limtude tawangal naye waku suulla na tidallaji bangal kebal adodo himbe be nyaw bernde woni mubben ana tid hokkude le mali sabi horngoji ngadaka kollitoji anne adodo himbe be nyaw o woni e mubben ciudi docteur mali limtay adadu mudon kabaru no sawredate nyawdo yottoto ciudi docteur ndare yalla o won e mudon sabi sini nyaw jogay wonton cawraka fa gasa ono diabete hypertension dum ben ana way lata de sababu bernde ko wawi wadde fa jomu yalta e sago hore mudum ono gilede na torraji goddi kewtotodi hakillo fa yottade du sukugol ati iyam ko sabi binta tension wana mere mere nyaw o sawrite ka won sababu ji godude yalla sawrugol mudum ana yafa ono assurance ngaji ko wodi wattu joni o ko himbe kani daranade ka ko lati fu holitinde wide sawrude nyaw bernde yafa le leydi men di tidallaji pawedi do daranade nyaw o ana hen holitinde himbe no pamirta ko sabi binta nyaw o himbe anda na kan yottade ciudi docteur ndara yalla won e mubben sini tension won e neddo na diabete na fayfayru bundu fubori le galle jomun na tayki tayki yide sarama goto nyaw bernde won e mudun ko latni dum sababu AVC jomun a hani famudu ya ndaro hore mun neddo hana domude fa yi o libi dum fa wi yottade ciudi docteur ndade yalla on nyaw won e mudun tidallaji pawedi no kaaki gulle de kebirte le ciudi docteur di ana pawi no lam o jaati injiniru hore ciudi docteur leedi men di fa neddo rento e nyaw bernde jomun hani haybude ko nyaamata sabi sini a nyaama nyamdu lobburu dum na way e renude ma neddo par jaba nyaamude nyamriji ina bam heewi mubben na ilandam heewi mubben na du sukkor heewi mubben idebel mudun wattu fu neddo tinno firtina caldi mum tatabel mum kasen sigireti bawdo fu yoppa dum du ana way latade sababu mun boisson ngaji e gaz keewi mubben hindu himbe ana kani wadda de dum ka ko lati fu himbe yogabe baba dadde e nyaw o sabi won e tawete sara mubben nyaw bende won e mubben en dum ana way latade sababu a heba nyaw o mbaki joomu tawrate non
à notre constitution.